kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib ansixintii uu buuqu ka dhashay ee doorashadii maraykanka ee 4 sano ka hor isniintii shalay waxaa dhacday ansixin si deggan oo nidaamsan loo sameeyey taasi oo lagu ansixiyey in Donald Trump uu ku guuleystay doorashadii 2024 sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da Catherine Gibson John Thune oo noqday madaxa aqalka sanadka ayaa soo dhoweeyey guusha Trump
Republicans improved our margins in nearly 90% of counties in the United States and grew support with nearly every
taageerayaasha jamhuurigu waxay kor u qaadeen dhibcaheena qiyaastii 900 countyada Mareykanka oo dhan waxaana kor u kacay qiyaastii in ku dhow dhammaan qowmiyadaha kala duwan isbahaysiga jamhuuriga waa mid ballaadhan oo xoog badan isla markaasna koraya hadda waxaa bilowday shaqada bixinta wixii ajendaha noo ahaa mudane madaxweyne jamhuuriyiintu waxay diyaar u yihiin in horay loo dhaqaaqo inkasta oo uu Trump ka guuleystay haddana madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris waxay gudatay waajibkeedii dastuuriga ahaa ee ahaa inay dusha ka eegto ansixinta natiijada doorashada taariikhda Maraykanka keliya 2 madaxweyne ku-xigeen oo kale oo markaa xilka haya ayaa ansixiyey guuldarradoodii waxay kala ahaayeen Richard Nixon sannadkii 1961 iyo Al Gore sannadkii 2000. Warbixin ay horay u sii dubtay isniintii shalay ayaa Harris ay hadalkeeda culayska ku saartay muhiimadda ah in si nabada xilka loola kala wareego. Waajibkani waa mid muqadasa, waajib aan ilaalin doono, jacayl aan waddanka u qabo, daacadnimo aan dastuurka u hayo, iyo aaminaad aan ku qabo dadka Maraykanka ah. Casey Burgett waa madaxa barnaamijka Legislative Affairs ee jaamacadda George Washington ayaa sheegay in hanaankani uu yahay dhaqan hoggaamiyeyaasha Maraykanku ay soo lahaayeen iyagoo ixtiraamaya hanaanka dimuqraadiyadda.
This is her role to play that she's going to carry it out.
Tani waa kaalintii ay ciyaari lahayd oo ah inay hawsha u qabato sidii loogu talagalay. Taasi waxay muujinaysaa ka go'naanta in awoodda si nabada loola kala wareego xitaa haddii uu qofku yahay ka laga guuleystay. Waxay muujinaysaa adeyga iyo ka go'naanta qiyamka. Hase yeeshee dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in 6 January ee sanadkii 2020 ay tahay inaanan la iloobin. Wakan Jack Schumer waa hoggaamiyaha aqaliyada aqalka sanadka.
Far too many individuals have tried to rewrite the history of January 6th.
Dad badan baa isku dayaya inay dib u qoraan taariikhda 6 January. Waxay isku dayeen inay qariyaan runta wixii dhacay, waxayna matalayaan in wax walba ay hagaag ahaayeen, marmarka qaarna ayba wadaniyad ahayd. Taasi waa been cad. Sanadkii 2022 guddi ka tirsan Kongreeska oo ka koobnaa 7 dimuqraadiya iyo 2 jamhuuriya ayaa eedii rabshadihii 6 January dusha ka saaray Donald Trump, kaasi oo ku soo celcelinayay in doorashadii sanadkaasi la isdaba mariyey, arrintaasi oo kicisay taageerayaashiisii kuwaasi oo weeraray aqalka Kongreeska. Hase yeeshee Trump iyo badi taageerayaashiisa ayaa hawsha guddigaasi ku sheegay mid dhinac u xaglinaysa, waxayna soo jeediyeen in dadkii lagu helay dembiga rabshadihii dhacay ay tahay in la cafiyo. Trump ayaa xilka madaxtinimo mar kale loo dhaarin doonaa 20-ka bishan January. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.